24/7, 365 days. I keep the peace like a monk's stride. I preach the same right like a holy book. I spill lava like a Rastafarian. I bring it back up to the whole place, light in the darkness. Streets call me Benjamin Franklin, the way I maintain love and peace. Hey, every day, every night, me and mental unitas directed. Call me your God, an angel called you like a rainbow. Unloaded, aim, nice that we shall for Riley, but if you and Rudisha, a man, you live up a tail. Nairudisha, Nurukisha, and Hakintan, and Sampasa, Pendo, Kila, and Apoku.
Nipo counter mwendo wa glass na waiter. Sijali kusumbua mwendo wa bus na waiper. Hakuna nene juo kitaka glass na weka kinywaji. Watoto kishua na deka. Sio mtoto wa mama japo mama bado yuko high. Kazi nazofanya ngumu sana acha ni fly. Nisha jikusanya toka jana nani anani die. Na fly japo sina vyote ila na why. Usizamie huku kizembe. Ukazani ya supu ni mbege. Luku ni umeme. Una tuzingua unaweka singeli. Bola weke zuku tucheze. Mina jua life tough vitani. Sija beba mzigo na hip hop kichwani. Na kwenda less jamani. Siishi kwa kufek ndani ya jiji.
I'm thinking back in right Pakistan. I'm such a Sudan.
Lisbeth, like a Christopher Wale. Well, about a cold night, Mr. Abibu Ali. Gongoli, Sabduli, Jay. Rest in peace, yo man.